cracks masters. Nina come through, na heavenly spirit, na bato niko deki. Foundation is a lay for real.
Na kumunja skull cap, ida lafuna kupatia check. Lida ni Julia ni Robert, na mechanga nchua kapu salad.
MC Daddy, na tamani unijue. Utege masikio tu, inuke juu. Banjuke kahuna miguu, tingisha kichwa ipatuke.
Sema ojea, jeki venye wanaponea. Nipate na makonflict kama konea.
Ninajua life yangu ni part of your dreams. Kwa manzi yako bado mini lava. Koja notice kwake bado mini to the top place.
She was a long beach camp as Snoop na ni alipenda. Mr. Zangu kuchuka haga the most was Brenda.
Cracks masters na huwa hatujali. Nikiwa around lazima watakubali. Na spread love itakukuta kama ajali.
Kama ni hali itabidi mtasongea. Ama pata ponea. No pain no gain pate onea.
Kufani nyumu kama jia Nairobi. Nyuka wia sana kabla nikamu.
Ni maju na wata cracks. Na easy ill bars kau wezi spit. Na kuspit out kwa hii game. MC the dit MC the dit niki ipata na wapati
AKA double
ni pate ziki na kimbiza ma haters na kalamu kama kazi chana kutwa ndani ya keja niki chumwa mbumi limu kula mbivu
nili dream kani mepana ndege za Virgin Atlantic 6 hours later crash ko ocean but phone kasebula kama baby kama Virgin Atlantic.
Msem il anayetukia hapa sibastik nikufia msaba sabu utaifil ndani ya hipi tukibonga juu ya beats. In the meanwhile just in case Steven ndivyo utakuwa baada ya fight on the inside.
No pain no gain, life ni unfair. No pain no gain, tupate on air. Mafala wakisema wakihema kusuffocate underground huku ni wonderland.
Round here ni macho na mambidu ikibidi kwa ghetto siku hakuna siku na strength kutumia brain juice ina beam and red na train kali kibos nikifika nina hala kidogo tena kwenye koran kiwakilisha kakora watu zenyu nazikora
ndasare gage juwa na nisho na kamelo ka ule player wa NBA mini msiki na fakuwa na pregnant women pumuani OC the sickest toka familia MC Ska K-Dog Maju na MC Dagi
na inta insist kwani utajuaze na ntadis ukibongo udu watu wa muari casualty emergency ICU room na mabandits helpless when he bag it's rubbish Dagi aki done savage wala hini ami inajazi ho ha ni Dagi na anadai sitai TKK ni haki sitaki ningekuwa nataka ingekuwa taka ingekuwa maziwa ninge prefer ingekuwa ni mala
kuteleza si kuanguka kupasuka si kupanuka kachi ni sote mchezo kazi ni nani mingine kasi ni K-double mina bang shang ama fala wana twang sijali zao ni whispers kama yin yang
yeah unapichwa kwa track kama choza frasa ndio uzame wanaturapia joke za gazetu wakijidai mablena hoi hai wanazusha nini na kawa shera wanapusi fiva mudi tax master fans and hito chila MC sikiza album busu wako wataku switch na NAD mini bad me like well in moth wezi block by shine cracks masters you tell and mark you maju K dog na MC that D face off those off lay off lay off ime chujo axe jo
isha hivo jo punchline killer MCs metaphor MCs toka moshi kali moshi one hadi shens na kinya deeper bado tuna kill jo